wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in isku horimaada maanta uu ka dhacay halkaasi kadib muran ka dhashay maamulka magaalada. Wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaana warbixinta noo haya.
Goob joogayaal ayaa xaqiijinaya afar ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay inay maanta ku geeriyoodeen iskahorimaadka ka dhacay Bardaale, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. Dhinacyada dagaalamay ayaa khilaaf xoogan u dhexeeyay maalmihii ugu dambeeyey, waxaana lagu muransanaa dhismaha maamulka degmada Bardaale. Maxamed Isaaq Aracas, gudoomiyaha Bardaale oo hoggaaminaya garab ka mid ah askarta dagaalantay, ayaa sheegay inay weerareen ciidamo baydhabo uga yimid inay carqaladeeyaan maamulka degmada Bardaale, isagoo intaasi ku daray in gabi ahaanba ay ka saareen degmada ciidamadaasi.
Degmada oo dowladda ka dhisatay maamul ka jira nabad ay dhex joogeen waxay bilaabeen foodo maamul inta kama jiro inay isbaaro dhigtaan. Odayaashii deegaanka culimada diinka u dirnay waa laga daaray saaka in lala dagaalamo ayay ku soo gabagabowdeen.
Waa garta marka dagaalka khasaare intee le'eg ayaa ka dhashay?
Wallaahi laba dhinac dhimasho way jiraan. Dagaal hadduu dhaca geeri waa dhacdaa, dhimasho way jirtaa, laba dhinac dhaawac way jira, labaduba way jira.
Maxaa marka dagaalka looga baaqso waayey oo wadahadal aad ugu dhammay weyseen intii la dagaalami lahaa oo khasaare dhimasho iyo dhaawac laba dhinac idin soo gaari lahaa?
Wallaahi haddee waan kuu sheegay toddobaadkii intay joogeen annaka ka maamul ahaan wax kasta oo wadahadal waa u sheegnay odayaashii deegaanka culimada diinka dhalinyaradii iyo dhammaan dadka waxgaradka oo degmada joogay way la hadleen.
Waa garta xaaladdu hadda degmada Bardaale waa sidee?
Xaaladda degankaas burcad bay ahay, duurka ka galeen xaaladda amniga magaalada gudaha waa degan yahay. Ciidamadii ammaanka oo maamulka hoos imaanayay baa gacanta ku hayo, ayagana farxadkood duurkay jiraan.
Dhinaca kale, Cabdi Madoobe Mursal oo isaguna hogaaminaya ciidamada kasoo horjeeda maamulka Aracas ayaa xusay inaysan ogoleen maamulka degmada Bardaale ee dhowaan ay dhistay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo intaasi ku daray inuusan Aracas sheegan karin gudoomiyaha degmada Bardaale maadaama lagu muransan yahay maamulka degmada.
May booqashaan ka banaya aroonta degmada oo Bardaale oo dhismaka dareerti meela xiiri ogi anbalni maduna meela shaani kudid meesha boodaana dheeray ginilankii oo meela rooga gaankurumiska ahay gudoomiyana ahayna meela hoog faday walaydan habaa gudaha meela dagaalanka jeeda dadka shacabka dhatiyo mayna gala xilliga dagaalagnay xarunta meelaha kaas ku fadheenay abaaramadilaha cyber haytana weerar anigaari kartay hata kulay meel ka dagaalimina lanki dagaal galay bakase weerar difaacna kulay khasaare isku mid managalaas lanki difaaca ay leen dibsheen yaraade lanki weerar ay dibshay badawe saatuna nan in sheegay dimasho lix qof oo dhinkiisa wal dhaawac wal nin sheegay undunkiigaana lanko dhaawac ay lanko dimasho jiraan.
Maxaa sabab marka dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale? Sababta dagaalka maxay ahayd?
dagaalka sababtu maybaa sababay ahaa meelantane sisim wadaogto ama caalamka wadaogto ee degmada Bardaale lama maamulo ka dhisan kona hooga la kasheenay gaankurimisu kona shacabka degmada dooraday idii shacabka dooraday iki kala madan iniyo lisahada loo misa fadheeda nimanka kale oo hoog oo gaankurimiska ahayna diideen meelantane buuda dadka la tumadaana oroley roogana lan kala maybaa erena mahado hor koro sidii adan ibni aadanka walaalow lay dheegasma langasma kama kuni koro.
Waa garta marka xaaladda degmada haatan waa sidee?
Hata magaalada haaji deganyi wal gabdhaha tama ku jara lan walba xaruuma isu roogi mise haagi dagaalku isu roogi rooga.
Waxaa socda dadaallo ay wadaan waxgarad odayaal iyo ganacsato kasoo jeeda degmada Bardaale oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda kasoo cusboonaatay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.